Mubang sali meto lenzi
Mnyama sisi chekishi
Mati nyopele kishi
Kono muto shale kamelwe
Mati nyamputu mekamelwe
Kono muto fudu msaga Sikandu
Mabanga chalwa yi Mseli meto lenzi
Mnyama sisi chekishi
Mati nyopele kishi
Kono muto shale kamelwe
Mati nyamputu mekamelwe
Kono muto fudu msaga Sikandu
Somebody.